sami ngokamdluli zenzekileke izinto ku PSL ngempela sonto sizobonela amaqembu enza kahle amanye izinto siphinde ziwabhethele kanjalo ngihambi ngedwa njengenjwayelo mesohlaziya zona ke ezemidlalo sihamba naye ke ubanele mfowethu kuhamba kanjani ngempela sonto
hey mfethu imidlalo ke ngempela sonto beyimuhle kakhulu sibonile abafana bebuya after international break ama team amaningi nje akukhombisile ukuthi cha alambile and ama team amaningi asekukhombisile ukuthi kwenzakalani mawubuka nje iqembu elifana ne Orlando Pirates selikwazi ukushaya iSuperSport kabili kulandelana ikhumbule phela beyibashayile futhi nawe iBayobab bakora amagola u2 ebeyijima ebeyibahlula kakhulu ngaphambilini sibonile futhi iqembu leMamelodi Sundowns lishaye nayo 4 goals yabona nje umdlalo ofana noThemba Zwane shaye hat-trick Cape Town City ngala naye ashaye 3 goals so yeah even iqembu lifana neTTM likhombisile ukuthi alizile ukuzodlala la njengana wonke umuntu wayecabanga nje ukuthi hayi laba bazo edibalo nje kwiliga
iKendwe
yabona abo sibabonile nabo bekwazi ukuthi bewin imidlalo bagcine nama clean sheet so nje kuningi nje okwenzakalile ke kule impela sonto siphuma kuyona
sakhuluma ngazo impela sonto ke sibonile ke ezibuhlungu ayipheli nakhona ebholeni ekwenzakele kulona kule impela sonto
hey mfethu indaba ezibuhlungu kakhulu lezo nje sesizwile ukuthi umdlali defender le Mamelodi Sundowns bese lizayo joina yona iqembu lamaZulu anele ngcoce ukuthi ake baye baba nengozi yemoto ke khona KZN so kwaseke eseyadlula ke emhlabeni indaba ezibuhlungu kakhulu ke lezo so yeah sithi umndeni nje wakangcoca ke kumele ukuqineke kulezi khathi lezi zobunzima hey mfethu ingozi kona ziyabathatha abadlali bebhola and sekukaningi if nje uyakhumbula emasontweni amabili edluli
yes
abadlali beCeltic bebesengozini yemoto nabo inhlanhla leyo ke bonaka abashonanga baye basinda nje kokuthi bayalimala kancane if siyakhumbula futhi bekikwa nama rumors athi uGift Matuba naye umgadlo Mamelodi Sundowns naye beke wazithola esengozini yemoto futhi naye kuyona le season le but naye wasinda ke make sure ke ngingazi ukuthi yayiqiniso kangakanani leyo kodwa koni ingozi nje ebadlaleni bebhola ziyenzeka ingozi yebo zenzeka nobuba kodwa ngathi cha sithanda ukubahlasela kakhulu abadlali bebhola.
Okay, all right. Let's hit the target podcast this week Friday. Zeqala indaba lapha na Friday. Maritzburg United idlala na iSuperSport United.
Ay, shubili. Maritzburg United ke siyayazi ke ngabo Fridays nje iqembu ejwayele ukuthi yenze kahle kakhulu but ke kulokho asazi ukuthi izokwenza kanjani. Sikhumbule phela iMaritzburg sidlala emidlalo emhlanu kule season yadliwa yonke imidlalo leyo and then lokho kwagcinene ekuthenini mobo Farouk Kadoti yabagcina sebethi cha ay ijazz aligcwala umoya kuyena uEric Tinkler ke basebese beyamxosha ke so asazi ukuthi ubani ozobe phethe la mhlawumbe kuzobe kuyena uDaron Buckley noma kwenzakalani but kuningi okwenzakalayo kwiMaritzburg United sikhumbule phela uassistant coach naye qala isizini uye waresigna washiya wathi cha ngeke nje asenilanda uDaron Buckley mina indawo yami angisayiboni kahle washiya so kuningi okwenzakala kuqembu la iMaritzburg United and even kwiBayobab nje azange baze bawine ngisho umdlalo owodwa bagcina ukuwina ngoMatch so uyabona yes. Lokho kuyakutshela nje ukuthi iqembu selino 14 games lingakaze liwine and selidliwe 7 games ilandelana so akuhambi kahle kwiMaritzburg United akuhambi kahle neza.
Okay, SuperSport njengamanje ihleli laphana kunumber 8 iMaritzburg ihleli kunumber 16 ubona mhlawumbe kanjani lo mdlalo?
Ayi kunzima mfethu kuba nakuyona iSuperSport akuhambi kahle yebo ke akufani noMaritzburg
yes.
Izinto ezincane lapha nalapha kuSuperSport but nje indlela abadliwe ngayo Orlando Pirates yebo ke Pirates isefomini kulezi insuku kodwa nje SuperSport azange ikhombise nje leya fight ejwayele ukuthi isikhombise yona uma idlala even bedliwa kuma semifinals iCeltic ababanga nayo nje leya yinto ukuthi thina si SuperSport because phela iSuperSport inaba abadlali
yes.
Abasezingene impela siphombule no Tebogo Mkwena nabolungu abadlali nje ngempela labo no Grobler ongathembela kubona ukuthi cha impela bangakwenzela izinto zenzeke but kulokhu nje akukwenzeki okwenza futhi ukuthi hey ngicabanga ukuthi naye uKaitano Tembo ife engabhekile kahle ngacisha landela othinkla naye azithole engasenalo iqembu mekuphela isizini.
All right. Number 6 no number 7 badlala ngempela sonto and kule mpela sonto siphuma kuyona abasha ama draw bo 2 la team. Golden Arrows izobe idlala nayo ke lapha na ATS Galaxy. Uyibona nani mhlambe lo mdlalo?
Ay amaqembu adlalayo othuke lawo yaba ngifuna uqamba amanga lami ukuthi nje ufuna ukuhlala phansi uenjoy ikase football yeyona into uzoyibona ke le yadlala iArrows abafana bakhona bayashesha na iTex Galaxy ungayithathi kancane badlala labafana ubacoachile uDen Dance lapha abafana badlalayo and banawo uCreams babonile even bedlala ngisho neSwallows yebo igame yaphela ngo not not but badlala even against iChiefs igame yaphela ngo not not but abantu abadlalayo but eyi nala Angiboni kahle. So uma kuwukuthi umuntu othanda ukugembula maybe ungasho ukuthi cha la under 2.5 goals because iArrows angiboni ikora amagoli amaningi kulo mdlalo. I-Tex Galaxy sinama clean sheets awu 3 in 4 games. So iyakutshela lokho ukuthi defensively ba organized but futhi abakora amagoli amaningi phambili. Angicela basane goli elilodwa nje for kule season. So ungasho ukuthi lana nje under 2.5 goals ikona kongakufaka lokho ukubhejele nje futhi hayi ungasabi.
Barroca iyovakasha iyalaphana kwesikama Minzela isigodi against Orlando Pirates number 3 no number 4 ekhona.
Barroca iteam eqale kahle kakhulu, winner 2 games in a row. After that yasiya draw and then yasizithola isishawa iTTM nge lapho zange izidlale inhlobo. If ngiyakumbula iTTM kune goal nje lihle impela uRagale walukora kuqala umdlalo but onompempe bathi bekuyi offside. After sesibonisa lo motion kwase kuyabonakala ukuthi unompempe ngeke angathi akabonanga kahle
lapha.
Wenza iphutha bokwakuyigolela li clear nje leliya. And then futhi iTTM yaphinde yathola ipenalty futhi uLamula waseyithatha ishaya phezulu kwebhali and then egcineni iTTM yasithola igoli ke kwasiya inqoba kumdlalo wayo neBarroca. So engizama ukukuveza la ukuthi iqembu lifana neTTM was much better against iBarroca. So lokho kuyakutshela ukuthi uBarroca lokho kuqala kahle kwabo sekuyaqala manje kushona enzansi ke ngikhumbuza indlela iPolokwane City yaqala ngayo nayo last season first 3 games yayi top of the table silindele ukukhulu kuyona but after that yazithola isiya kwi relegation and nayo ke iBarroca if yakhumbula le season abanqoba ngayo iTelkom knockout beshaya yona Orlando Pirates kuyiyona abazodlala nayo la.
Yes.
Baze bahlala nje isikhathi eside impela beqhwakele phezulu baze bawina necup sathemba ukuthi hayi noba iBarroca kuloko kukhona izosinikeza kona but kwase kuyaba baba complacent and then bashona izansi. So nalo nakuloko ke sibonile 2 games isikhulu sapho sesikhuluma ngokuthi league bangayiwina bangathini kanti you need to take one game at a time. So and that's something uzin power ke yabe yenza ke ngimncoma kakhulu uzin power ever since afika ku Pirates ngicanda usahlulwe kabili nje kwi league sehlulwe yi Chiefs ne Cape Town City but after that nje bona Orlando Pirates I consider amagoli amaningi and I going forward iyakora yebo kayikakora amagoli amaningi angasho ukuthi kanjani kwi league nje especially abakakora amagoli amaningi ngalendlela esingafuna ngayo but uyayibona i-team yakho ukuthi organized and bangichaza i-game ye-Super Sport ngisho ukuthi i-game ayiwina ebhentshini leya wafaka abadlali abafana noNkanyiso Zungu ngesekenaf wafaka noZuka manje yaqala i-Pirates yashintsha and then later on wazofaka noMabaso wafika wangena washaya negoli nayo yabo. So iyakutshela ukuthi ucoach usekwazi ngisho uku-understand i-game lo and akekho dependent kwabadlali abafana noLodge noMango
yabo.
Kwesinye isikhathi phela bozothola ukuthi ucoach engenayo uMango noLodge bese zokwenza ama excuse
usiba ne excuse
ubana nayo but nje Pirates isaqhubeka nje isayile Pirates. So ngithi ngilindele likhulu kwi Pirates kule season. So lo mdlalo kanje ngicane bazonqoba nje kalula
bazonqoba ukukhumbula ukuthi ama game out 2 asebeyodlalela bawanqobile ama games kanti ke ama game now 4 oleague siqalile abakahlulwa nomdlalo wodwa.
Yeah.
So uyabona nalo be winner.
Hayi ngize cantu la kuzoba u 3 in a row nje bazowina bathi 3 in a row kwi league.
Three in a row. Sikhuluma ngale iqembu futhi eliphezulu nje manje ku PSL. Mamelo Sundowns idlala na Stellenbosch.
Ay Sundowns if you akhumbula after round 1 yashaya iChiefs ngo 3-0 siyahlala top of the table.
Yes.
Yabo. So namanje kisa top of the table and abantu manje ngibatshela sakudlala ukuthi yaze Sundowns ngaqopha umlando la ihlale from round 1 ize kuyovalwa phezulu ihleli phezulu and if yakhumbule Mamelodi Sundowns sidlale 4 games kule season beyingakazi concede up until i concede 3 against amaZulu ngesonto of which nakhona futhi I mean igoli lokuqala kwakuyiphutha nje lika Nasimento ethuphasela ugoalkeeper uzozithola sephasela uMajoro engambonanga wafika uMajoro washaya itepini igoli lesibili again uNasimento wenza ipenalty engenasidingo nje and then lesithathu futhi naye Sundowns have yalala nje kuyikhona khona ngisho umuntu yedwa owazama ukuchallenge ibhola amaZulu asezithola ke eseshaya igoli lesithathu lapho but ngicanda inkinga nje Sundowns engazilungisa kalula bakora 4 against iMazulu
3 yes.
Against iKaizer Chiefs 2 against iCape Town City. So lokho kuyakutshela ke ngale Mamelodi Sundowns ukuthi cha impela phambili bayinkinga kangakanani. Erasmus uyakora, uShalulile uyakora, uZwane uyakora.
Uyabona
nje kuningi kusakhona nabadlali abafana noSerena abasezabuya kusakhona noMabo abasezobuya futhi noVilakazi. So hey Sundowns cha i quality khona yonke lapha.
All right.
But bonge sang impressive Stellenbosch angifuna kuqamba manga Stellenbosch ngicanti well coached last season besibathathe kancane but kule season bayakhombisa abafana ukuthi no thina sizodlala la even last season nje phele sekubonakala ukuthi cha labantu bazodlala so akuzube igame elula ngaleyo ndlela but Sundowns inganqoba la ungasho nje ufake Pirates ufake ni Sundowns ukuthi hayi laba bayadlula
bayadlula hit the target podcast ke umuzwe wethu namhlanje ubona lo uthi uyayibona ni mamela Sundowns ihlala from day 1 phezulu yoziphela ileague
hayi mfethu abake basitshele bona abantu ekhaya ukuthi Sundowns ngempela ngempela ingakwazi ukuthi ihlale top of the table from game week 1 nje kuze kuyo close kuyiyona nje ehleli ihlezi phezulu
phezulu ihlale le nje
hayi ngakwenza after so win ama league out 3
yes.
in a row I mean you have every right to believe ukuthi cha singahamba la sibonile Kaizer Chiefs last year yahlala very early yaze yayilahla ngo 45 minutes ogcina so engizama ukuveza la ukuthi into ekanjalo ukuthi uhlale early phezulu kuze kuyovalwa iyinto engingamele siyithathe kancane into engenzeka
alright amaZulu athengile abadlali abaningi le season esibonile ukuthi badlale kahle against Sundowns noma behlule egcineni but bakwazi ukukora amagoli amathathu but this time around bazovakashelwa yona eCape Town City ubona nehlabelo lomdlalo
hey amaZulu ngiyacabanga ukuthi alimele kakhulu I mean uanele ngcwecu bezofika bo umdlali ngempela obezofika wa address ama problems ku emuva and bo umdlali njengangisho kakhulu ukuthi yabona ngele signing right mo sokwazela ukuthi usayine abantu abafana no Luvuyo Memela no Augustine Mlenga going forward nganti lapho so covered because already kusakhona no Majoro kusakhona no Sithebe yabo so abantu aba right labo going forward and kusazobuya no Shabalala futhi nalo experience leyo bazoyidinga nabo e grounding so mosozolanda umuntu ofana no Ngcoca ke manje kusakhona no Thepo Masilela at least ke manje i defense yakho iyaba naye experience ngisho sodlala ngabafana abancane othembela sikhakhani bayakwazi ukuthi bancele ulwazi kubona o Anele Ngcoca
nobani
so ingakho ngisho nje ukuthi hey bazofila ngathi balahlekele kakhulu even though umuntu bengathi hayi kodwa bengakazi adlale ngisho igame eyodwa nje but hey abeza fika nakho umdlali lo
kakhulu
sibonile nama message from o Thibaut Courtois o Kevin De Bruyne yabo umdlalo sedlale ngisho nabadlali abakhulu so amaZulu ngicanthike lokho nje hey kubalimazile bese bethole umdlali ngempela ngokwami bebezothola umdlali la but ya impilo ke iyaqhubeka basakhona abafana abazodlala lapha babona othembela sikhakhani against Cape Town City amaZulu ngwabonila nako ukuvuza lapha emova amaphutha nje ngwabonile kombatha khona ukungahlangani obekukhona phakathi kwe defense yamaZulu no goalkeeper khona nje laba engahlangani khona ama goal nabo ba concedile bekwa ama errors amancane but yeah Cape Town City nayo going forward ing impressile ishaya amagoli against Bloemfontein Celtic
four goals
yabo yeah, yes. No data beshama bracing impressive because bengikhala ngalokho ukuthi Cape Town City going forward after belahlekelwe abadlali abafana no Erasmus nomthembo bangathi bazostrugglisha but it seems like lo coach lo Moyan Oderekere kuyitholile system ezokwenza ukuthi labafana bekore so asithembe ukuthi lokho kuzaqhubeka and if izinto zenzeke ngalendlela kwenzeke ngayo last weekend shoot lo mdlalo lo cha izoba enye goal fest futhi
so benyithi angivalele khonini kulo mdlalo ni Cape Town City got 4 goals
yeah
amaZulu kule weekend siphumekene e consider 4 goals ya got 3 goals
yeyibona
uyibona manje bale game amaZulu adlala home uyibona hamba lo ba
ngingasho ngithi Asse City hamba ne Cape Town City and both teams to score because yangisho ukuthi if izinto zenzeka ngalendlela bekwenzeke ngayo last weekend if it's a true reflection of into yenzeke last weekend then ama team lawo amaqembu lawo afuneka akorelane but ke ngokwe quality and amaZulu awakahlangani kahle ngizosho ngithi Cape Town City izothatha umdlalo
Cape Town City iyawuthatha umdlalo alright iyona ke bulalelo lohlelo lumnandi hit the target podcast gamala mina ubonga isibongo sami ngwakamdluli mfethu awuvalelise mntababa
hayi mfethu sibonge kakhulu ukona bekuhlelo beli right kakhulu konje bothini umbuzo wethu
umbuzo obuthi imamelo Sundowns uyayibona yini ihlala phezulu from the start because iyovalwa ihleli phezulu
hayi abake basitshele ke bona balalela ekhaya mengabe ukuthi umbono wakho sowuzwa ngathi uwona nesinto ngathi uqinile sobe sesiyakukomelisa ke ngo 200 rand betting voucher waka Hollywood Bet
thank you so much my brother space bamba nokuzayo